Totoni mkali kabisa mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me. Motoni utanipeleka mwenzako na nengene kajinsi unavoselereka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize, tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize, chana na DMs kakuna swali weniulize. Mini na speedy mama soweda tekirize, ini ya sali na lindo na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize, nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie, which is the best thing, cinema rafiki kima bestie wa wamebaki na eti 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 Johnny my love na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarineti kileleni baby girl be my guestie ma makini experience shows and show maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inati na vina I say kama jicholi na vitaji kopi I say ukifirisi kaisia njoni kopi I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da.
Choni naona makopa kopa, na legeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu adija kopa, na tamu yako na kupa popote unapotaka. Sema, leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuende zetu tuka book room. Na kupa 3D wengine wanaendele kuzoom, mixa kitu chachuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back, all my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick, kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick, na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siachi katikati niku na itikadi mwisho, mindset on air dina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo, chamge yoni damalisa fichito. Bank na mikupatia madoba die, stand za mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs, and it ain't no surprise I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat, and if it happened it was back then, don't speak. And don't even bring it up, your wife to side D10. And the princess na kuorganize your ID Kenya. Sijatoka da, but natambua vichochoro na nikikuja da, sini kufikishe moro, mina juo kuda. Wana mogoba umoro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da, 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 da.
Zitam kama zabibu sindo bihawana, kusuki cheshe nisha skip sorry diawana. Kini stala fumtani kuna mboga kama bwenini, wepe ke mchumba dona kupenda paka mwezi. Afuso tu kwenye kangadi kwa jeans dembe ndembe, African bantu so tu vivu mwendo zembe. Nasume ujuzi wangu sino shikaji na mundendo, sofu makopa machache suna njua mini jembe. Natuja pazuri na kula na chukilisha, sasu kupendezo yu mtoto na pikilisha. Kinomba lazima ipata kikosa na umiza kichu. Uwe manicure, pedicure, tona imethibitishu. Usiji kufanya makoso kamini ama BFF, kosi kubwa nako atendua na BFF. Usike watasha na wapopo nataka kuja nchini, lengo lao ni kumnasa yu ndege kiumbe mtini.
Umenikumbata kwenye baridi napata joto, vile nikilio na goli ni mashuti ya fei toto. Una kiranga wala mashaus, unaishi loko, unanita mume na mina kuita mama watoto. Nikiwa na sila nikikona tunacheka, najiona shababi kifuani ukiona deka. Vishimo vya mdaku mashavuni ukiona cheka. Ulivo sex sasa, kila muda nataka kuweka Vire mara, vire mara, vire marara. Unajo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha. Na vire masaa, vire masaa, vire masasa. Na vyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa. Mashamsham, maumbe pwani pwani na pagawa. Makamkam bada ya lkasusu na kahawa. Utamtam pale ukinishika ni fire. Ni dam dam bindo adam na wendo hawa.
Da, 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 da.